Abune no one. Emenu mana ya kamugabunu. Ifo la kanaka madu. Soso ge kagebu. Uposi chuku kele madu ne no one. Kokeli fogabu. Onwe bui jeji twaja. Emenu mana no ge pomenu. Benedicti Matuku. Babu mona duge neku. Isezi neli. Abu ya kansi jenu. Odokwa mutara bwewe. Mwakamwa. Namakuta gonu. Kango siakarakam. Makano nyinye mado ya koni jajawa. Ugo tuku nyele munyana na nyanike. Awelu ndio nyelo nyinyi kuzi kuzi. Andio nyelo nyinyi wamuma. Etuku nyele gijise ikenu. Irapu kwa yumu wapakaya o. Makano nyinye mado na kwarayo o. Unyinye mado na kwarayo o. Wenye kwa apa yopo kone nuwa. Kumu mwane woli ya kubaja. Kansola kalakamu. Kantiwe gune gumu no sinajibu. Makano nyinye mado na kwarayo o. Unyinye mado na kwarayo o. Etoto kwara mili zobele nuwa o. Agai mabanu no nyilomu. Aga mababa longwe mumba o. Makano nyinye mado na kwarayo o. Unyinye mado na kwarayo o. Unyinye mado na kwarayo o.
Unyinye mado na kwarayo o. Unyinye mado na kwarayo o.
Kante nebe ndi fulu munanya. Ndi kwe chili na muka buhili mmano. Na fasi muti begu neno wawo. Fasi mu kwe chili na begu mu. Ofungwe jimaramba. Ofungwa ndese maiji debu. Haichi chicho ke Pascal Isaac. Onwani isu, onwani isu ezineli. Hey, hosola ni bodogu o. Onyama bianu nulegu mu. Opagisu muti begu. Onwani isu, onwani isu ezineli. Oji transforme mogo. Opagibo june mogo. Odogu obodoji debu. Ofunwa nebule fino bodo. Onwa ni soko. Onyama bia nunu legu. Opa gisi mu pia begu neno wa o. Makado nyinye mado na kwarayo zo. Chief Executive Officer. New Power Agro Company Limited. Bakiziki Global. Gold Link Agro Resources Limited. Starlight Mega Impact. Odogu ni kalilo. Onyama simu pia begu. Begu ne tiko anachano. Isili no nyinye mado na kwarayo zo. Nyinye mado na kwarayo zo. Kanje beni kolodu. Kanje zebafo kanje zutoka. Mr. Le Supa. Oboko weze simu tibegu. Akadugo ni sezineli o. Nanye lugwe bu masalaku. Opa gisi mu pia begu neno wa o. Makano nyinye mado na kwarayo zo. Yabu CEO. God bless OG Ventures o nyamana. Oje letrani se moko. Nuku mado bianu nulegu. Oku ngwaro boko wezo. Akajuko, ndilo nemenefu. Nanye lugo gabalo wevi. Afoso dala mono wana piwano. Akajuko gabalo wevi neno. Makano nyinye mado na kwarayo zo. Kenele mu lolo inu. Lolo gifto bona. Asa malo vangwanyi de manu legu. Apuisto si mo pia begu mu Oso de ma ko pia keneri ma meji ma no oba ti fati o Ona du go neke nenu bi o Isiri no nyinye ma no na kwara yo no O nyinye ma no na kwara yo Kamba nye gini kona kre Kanjeje bafo kanjeju dodo Ochikeze bia nule gumbo Akano njine mado na kwara yoto Nnutule simili bia keneli Obere mwana China nulegu Odogu titi kamala Obere mwana mesifike Onyoma bia nulegu Egu netiko anachono Titi kamala Obere mwana China Bia nulegu Titi kamala bia nulegu Wagibu CEO Kamala Collections Ilona Lagos Island Epafu Kodoku Jeziri Kwechiri Abloni Chobezi Women's Wear Falling Shoes Men and Ladies Gabana Kamala Collections Igenwe TV na chono Ebe Dodoku Neje Gowakwa Eziba kuku sobo dondoja Odogu titi kamala Eba fuki nabulodo Titi kamala semo pia beku Makano njine madona kwa rayoza Miso kechuku njoko Esopek Manemu bia nunu legu Chief Executive Officer Exalted Oke God Interiors Limited Ejibo mado bia nunu legu Onyinye mado na kwara yoza Kamba nye na mkwa nevi Kanluwe bafo kanga zutoza Okwe fichi nedu ngokike Miri maru gebu masaloko Wagibu CEO Laso AS Odogu bia keneli Ojimeshine mogo na nevi yo Miri maru go bia nunu legu Okwa gibu jema Osima kolane na mkwa nevi Hey, ojimeshine mogo Nuku madegu mabia kwa zoho Okwa gese mo pia begu ne mowa Makano njine mado na kwa rayo zoho Onyinye mado na kwa rayo zoho Onyinye mado na kwa rayo zoho Egu mende mindonesia Kanjeze bavo kanga zuto dobu Tukwe meka maka lo bongwa Ozo meni fe wanu ni soko Obwe fi mbote fi koroko Ete ndi bo ni Indonesia Iku koma neku namba nezi suo Tukwe meka maka lo bongwa Otibu inyi nyabia nunu le kumobu Onyinye mado na kwara yoto Anyandi bo ni Indonesia Hey, odogwa confirm lo chiko Onu ne kuri bo ni Indonesia Nnukwu mado ezo mago Odogwu bia nunu le kumobu Makani onyinye mado na kwara yoto Chief Desmond Odo Fadigondi, onwa na Abuja. Ya kemi ife di mana digi mane no wawo Kwane mu bia nunu legum Ifadigondi bo na Abuja Hai chifu echi rechi Onyoma, kwane mu bia nunu legum Makano ninye mado na kwara yoto Kangebenu na manato Kangeze babu, kangezu togam Akwina nunu Ozo wana yezi Wana yezi kizizi ni soko Kivu CEO Edison Globus Limited Ojimote mako President in Jordina ni soko Ozo bia Kennedy Okwesi Janunu legu Oninye mado na kwara yoto Oninye mado na kwara yoto Ebu mabanye na michi Kanjeza michi zuteze wanyi Misi zine koba mande Katamuru nise zineri Mano jele dina michi Adam jodi na niso komodo Adam dizu dije futo Ese mwanyo kwina nunu Mwanyo ma Isi mupia bekwine nuwa u Isi naga dele mama Ikwele nunu
Oinye mado na kwara yoto Oinye mado na kwara yoto Oinye mado na kwara yoto Oinye mado na kwara yoto
Kanjezu todo Chief Wisdom Tuku Mabia Kennedy Oza Mamife Egu Masalokuna Oza Tuku Kwadolo Kizi Zini Sezi Neri Nuku Mat Okwina Nunu Oza Mamife Tuku Nuku Madu Nuku Dugogo Ibe Mwanezi Mwanevi Anulonu Eze Mwaka Nugogo Ese mwaka chetano dugo Makano nyinye mado na kwara yoto Kamba nye na meke na mana tisu Kanje bafo kanje zuto kam Sasondo kolo Onyo mana transfer Ojimoto base mwaka na Lagos Odogu bia nunu logu Opa gifu CEO Bless us, Sonny Mac. Odogwu bia nunu lonu mewu. Makano onyinye mado na kwara yoto.
Onyinye mado na kwara yoto.
Onyinye tuku o.
Onyinye mado na kwara yoto.
Ife tuku nye mu kanje.
Onyinye mado na kwara yoto.
Akaraka akaraka kanje.
Onyinye mado na kwara yoto.
Thank you. mata o kaje bibu mata kaje ke no dogu sajido kani odogu ogwefi ogwefi majine meru apa gebu school boy ojabade mo onyama ni du mata mamu na ngba na chizu eni mo bi anu nuregu maka no ninye mado na kwara yozo ninye mado na kwara yozo kanje ke no golo ha akajo fo ni sezi neri ezan na mu goku dili o ogolo ha bi anu nuregu akajo fo ogolo ha ni sezi neri nuku mado pe na no nu Oninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Kambanye na Abuja o Kanje ba Abuja kanke ne haichi Ipe malezo kundi gwo na Abuja Mr. Christopher na man Ake kujoma ne kweze Odogu ne kweze na mbanuku Gibu CEO Christopher Columbus, Machinaris, Odogu Biakenenu, Abati Fadio, Akwagisimo Biabewu, Isili no ninye mado na kwara yozo, O ninye mado na kwara yozo. Kaje bezi Ivory Coast, Nima Vijan, Kanje zutezi mwanemu, Honorable Jesse Francis Ono, Ogriganisu, Akwina Nwemu, Agrega o wa Benedict Nebino Agrega ona dugo neke neginu Chairman is okoma na Ivory Coast Mati na walogu ni sezi neri Hey! Akwa Gibu CEO Chidon Auto Investment Agrega o wa manene karaka obu Akwa Gisimu Piabegu Isiri no ninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Kambanye Congo Kinshasa Kanje Zebafo kanje kenezi bo mado Eric Chimo Kito Papa give all the la chukuma All the la chukuma Nke mado kona njepe Nuku mado pianu nulegu Give CEO Simoni Group International Onyomana Congo mani bogo Simoni oga derege ma Isiri no ninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Mr. Stanley Paul Ejimofo Akwa miya kizizi ni soko Akwa miya bianu nulegu muo Obele mwawelo bidikenu Mweja watako Mwabia nunu nunegu Chief Executive Officer Stanley Singh Integrated Service Oji Fustafe Mwako Obele mwawelo bidike Mwabia Onyama bia nunu nunegu Maka nuni nye mado na kwara yozo Kanjebe na Porta Court Kanjebe bavo kanje kenezi waka Mr. Nyeka G. John People Choice Mane bia nunu legu Akwa gisi mutube gu Isi nuni nye mado na kwara yozo Wakibu meka odima Akwagi besi muti begu o Akwagi si muti begu o Mane mu noka derege ma o
Oninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo
Blessed Jamila familia kwi na no egum oje na nwayo hey mmiri ama na eluru onwe ya o odogu na mandilas oji sutwe mo onyo ma nuru nnu opakifu CEO blessed John Miller Limited Kibu importer and exporter falling suit yan Italian shoe odogu onyo ma bia nuru lewu o opakin on a warehouse Nona Jurego, John Junior, Onyoma Noga de Renginama, Isilin Onyinye Madonna Quarayozo, Onyinye Madonna Quarayozo,
Onyinye Madonna Quarayozo,
Onyinye Tupu,
Onyinye Madonna Quarayozo,
Ipe Tupu Sinamuga,
Onyinye Madonna
Makaraka, Makaraka Mukanyi,
Onyinye Madonna Quarayozo.
Madonu ma bia kozo ofia furago onne muni gadio onu ne kwuru ogbe nuregum gibu CEO MTO engineering company odogu okwuru ogbe nye chukwu gaze bio onne ma gadere gi ma o egwu ma banye nu maya kanjoze fa oke nogo mu oke Aga bujoni Ni tantu bizi ni kora sikeri Onyama aga delege ma o Genere mulolo ino Chief executive officer Ndu aluminium Odi aluminium ne moko Ezi aga na aga delege ma o Ani mu na aga delege ma o Akwisi mutibe kuo Ejogamu se mo pya begu Asiri no nyinye mado na kwara yozo Onyinye mado na kwara yozo Anjebe na bagaliki Anjoze bago kanje kene wanim International photographer Benji uga makande gogu ya o Ben of Roses Anemu nigade Ben songo wanim Akwisi mutibe kunu Isilino nyinye mado na kwara yozo Ben of Roses Anem nijebeko Kanjebe ne do stage Kanjeze vavo kanke ne nubu wanem Mr. Mosu Juku Chairman ndeze maino bodedo Ebu bedike wanemu negati Aba tobi enu Ifo mi mere mu ka mu je keleke Brode mos Ane na ka telege ma o Isili no nyinye mando na kwara yozo O nyinye mando na kwara yozo o Kanjo be na Mozambique Kanjo ze bavo kanjo zute nwanne mu Odogu na Mozambique Akuchuku nyere mwata Hey Onya batobi mutirike Chibeze naga delege na ma Isili no nyinye mado na kwara yozo Onyinye mado na kwara yozo Pastor Stanley ni mubia keneli Kokoko Nuku mado kwina nunu Reverend si mubia beku o Anne mo no ga dere gi manu Ifa ma na di gi ma Ewa ma na di gi ma Pastor Stanley Bianu legum Kenere mo pastor nyebu chi manne mu Anne mo no ga dere gi ma o Isili no nyinye mado na kwara yozo O nyinye mado na kwara yozo Anti Bridget Okoro Manne nwanyi Bianu nuregum for me, mere kam neke ne o. Ati madu akwe na nonu. Isiri no nyinye madu na kwara yozo. O nyinye madu na kwara yozo. Kanke ne nuku madu. Akwi ko hakamu ne kwoku ya. Chijoga seze. Nuku madu akwe na nonu. Iko hani soko ma o. Ezi na no gadere ke ma o. Tu agbe bisu akugbeze bianunu legun ayo mo sobe wanne mu ni gadinu akugbeze gumu na dege manu opa gisi mu pya bewo akugbeze isi no gadere ngimma je mana agbe bo yutu ezu mo korobia bianunu legun akugbeze wanne mu ni gadinu. Anem naga delege mao. Nita ni Simon. Chike se kese. Ala haji. Onyoma bia keneli. Apa kese muge tibe buo. Chema neze ma yutu. Chike se kese. Bia nunu legu. Ala haji naga delege na mao. Egu ma puta kwa nazo. Makano nyinye mado na kwara yozo. O nyinye mado na kwara yozo. Mr. TV ke mwafo. Odogu. Odogu nisu. Ha. Oji block we moko. Oji shot and the moko no bodisu. Abu ni chola chipins. Ya na jade maifeja unu no kusike. Kabana kodogu. Odogu nisu. Odogu nisu ifi ne me na nyi na funu. Mita TV ke mwa fo sim ti be wu. Wanne mu no ga tere ge ma o. Isiri no nyinye mado na kwara yozo. O nyinye mado na kwara yozo. Nezenu nezi wanne mu. Sonde mu adaka mu ne gwoku ya. Akusi no bi wanne mu ne ga di o. Ojibi e mo. Akusi no bi ni soko. Agi, wanne mu gata wibu. Wanne mu na gatere gima o. Isiri no nyinye mado na kwara yozo. O nyinye mado na kwara yozo. Bendi bane no begu. Atutu mada na piana megu. Akweku muku wana tonu. Eku mugo jembe nilo. DJ Don Cash. DJ Hot Chris in an apiegu. Ekenendu anone tisegu mi pegu. Jamaica Montalo kengwa. Hey. DJ Lucky Boy. DJ Lucky Boy in an apiegu. Akwa gibu Magic Finger. DJ Lucky Boy. Napianegu. Pasinjele na People Choice. DJ Oliver anone tinegu mo. DJ Oliver bia nunu legu mo. Na bia na megu nifi na bia na nina nunu. Ay, Oliver noga delege na manu. Wanne mu noga delege mao. Dezenu nuku wanne mu. Mr. Sunday Ode. Ode wao. Ode DJ in town. Ode wao ni bonyegu. Masinjele Paradise Hotel. DJ 1 million, na piana meku. Mbosinjele Fiduel. DJ Chisco na na piegu. Kenele mu DJ Humble. Nuku mada kwina nunu. Man of God. Konyama bia Kenele. Ayi benko bia nunu legu. Humble. Pane mu niga diyo. Pane mu naka delege mao. Isiri no nyinye mado na kwara yozo. O nyinye mado na kwara yozo. Princeton anoke. German isoko ma diaspora. Odogu. Pianu irimbo. Onodu go neke negi. Makano nyinye mado na kwara yozo. akwara ya ozo eti okweri o omegari benisogo ma o akwa gi bu president isoko ma yuto dogu CEO Divine Communication na Port Harcourt omegari baby anunu lewu mbogu ewu ma putakwa n'ọzọ o maka na onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ o onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ o kedu maka ọnara buteska nnukwu mmadụ bịa n'unuru egwu m gwaga ibu CEO Descana Breeze Hotel abakariki ebe anyị na-enwere aṅụrị Teska bịa n'unuru egwu m maka na onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ o
onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ 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 onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ
ọrụ Chukwu Sunday bịa Kennedy Ayakata nwanne m bịa n'unuru egwu m o jere tani semọkọ na Lagos obere nwa bịa n'unuru egwu m isiri na onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ ka nkene ndị fụrụ m n'anya ndị siri na m ka bụrụ iri mmadụ ndị Fidelity Club Benedict Nekenunu Ezoyi People's Club Ọnọdụ Ugo Nekenunu EUF Eze My Unity Foundation Ọkụnụ na-edoze obodo anyị Ọnọdụ Ugo Nekenunu Young Achievers Friends Club Ụmụaka na-emesi ike ọnọdụ ugo na-ekenu n'owo maka na onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ Ezoyi People's Club Club ndị odogwu ọkwụnụ na n'onu m ọnọdụ ugo na-ekenu n'owo funu na-eme ka anyị na-afụnụ ọganiru Young Brothers Association ifunu na-eme n'ọkarịrị akarị ọnọdụ ugo na-ekenu n'owo maka na onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ Divine Talented Group ifunu na-eme n'ọdụ anyị mma o ịchọka obodo n'ụlọ ọnụ gị ịchọka mmemme gị ka ọ na-akpọtụ akpọtụ ịchọka ịnụwa n'ụlọ ọnụ gị nụ chọba ndị Divine Talented ịbata n'ime obodo m ụmụ nwaanyị fa na-emesi ife ike kedu maka dị izu oko ma ọnọdụ ugo na-ekenu nụ dị ọma ụmụ nwaanyị eze mmeri o Benedict na-ekenu nụ o ụmụ nwaanyị ofeobi Benedict na-ekenu nụ o otu ụmụ nwaanyị dubara ugbo ugbo ọnọdụ ugo na-ekenu nụ o ụmụ nwaanyị enyi igwe ndị ọma ọkụnụ na n'onu m kaba nụ n'iru ekpere bi ka anyị onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ kedu maka ndị agape kedu maka ụmụ nwaanyị unik ifunu na-emeda anyị mma n'obi ọnọdụ gosi unu gaba n'iru unu gaba n'iru n'ife niile ga dị mma o maka na onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ
onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ onyinye mmadụ na-akwara ya ọzọ.